okundabirira yeze ndikuwaki mama mama ndikwebaza ntya omukwano gwa mama tegusangika mama azuukuka n'ekiro ensirirwe zize mama natewana bambi nabika wakiri yatunula nakesa gwewebaka emirembe oyo ye mama bakukana ke mama agenda simayiriwa ye mama berawo paka kusawe sembayo webagambira b'emikwano ntyembere twerarikirisa mama yaleta katunda nakwata webenyinyala yakuba omulanga ngalaba abambyo tawa
Oh, we'll see you.